Maddest beat by the baddest
like producer. Just spell a one as like gang.
Jimu Dapa.
Pass beats on the one. La
da na gunda.
Kwishi wokole fumapa, kwishi wokole awalava wanuba. Tava kandizanga kutandiza nishmalova neluwa. Echo teti ndave neku ghetto.
I was born and bred
ghetto.
No friends, but family, yo se ghetto. 99% a boy.
Ghetto ni mayo, ni mayo.
I'll die for her.
Ali kusha wino mwano musoja uwa koza. Ghetto ni ma, yo. Die for her. Ali ndango kuchusha ndange fya kufwaya.
Just tell about us like
kucha.
Kazana bango. Hey, heko naf money one big family. Mayoni keto chomwila laba kaidi. Ali mfunda le mwine fya kuifailo. Kuchindikishe milimo pamuru no kumbaida. Tuka wina nolo geto ni kwezo. Ama janki mumona mutanu vima kwezo. Tetifume mushida no kula baba vanda. Nevo kuwa nkalaba. Kugeto nevo kona shiko mtoto. Tutula kevolo tuvukira mafopo. Ukuponta teti teti mbototo. Geto kuline ni mbongoto.
Echo teti ndave ne kugeto.
I was born and bred
ghetto.
No friends, but family, yo se ghetto. 99% a boy.
Ghetto ni mayo,
ni mayo.
I'll die for her. Ali kusha wino mwano musoja uwa koza. Ghetto ni ma, yo. Die for her. Ali ndango kuchusha ndange fya kufwaya na man kucha. Kusikudu bale mbona fingamento. But fat enough ma ghetto. But we shiva sana na mabom ya ma petro. Ghetto palwa kweni neto. Ama talenti ya fiali kilwa kumashanti. Solo na kabwala na ni kumashanti. Kuma ya adikwa fula majanki. Exe chite kwa demu nandi. Kukombo neko na shikombo kyoto. Every Christmas party koko. Kweza wino kapitia mona malofo. Territory ya kwa deza kea kwa nogo. Kumafunya pa kombo ni. But you can't get the ghetto out of me. You can't separate that from me. Bakombo ni darwala no we. Kwishi wokole fumapa, kwishi wokole awalava wanuba. Tava kandizanga kutandiza nishmalova neluwa. Echo teti ndave neku ghetto.
I was born and bred
ghetto.
No friends, but family, yo se ghetto. 99% a boy.
Ghetto ni mayo,
ni mayo.
I'll die for her. Ali kusha wino mwano musoja uwa koza. Ghetto ni ma, yo. Die for her. Ali ndango kuchusha ndange fya kufwaya na man kucha.
Spela bana say. Yeah. Nafuma ghetto. Nga waliva shot mumano just get to. Yeah. Paka kumatelo. Die for ghetto. Fuevo emoto. Yeah. Dai fwa ile mpia, no tukulo lelo muntu amfwa ile mpia. Shwa chivele sina mwana mayadi. Shimu kabila pokuru valiru andi. Geto ni mayo, echilenga ndepu sana gokuri ava mayo. Tetimbe pia mtuloyo, nshaka ponte polo ningano wa motuloyo.
Geto ni mayo,
ni mayo.
I'll die for her. Ali kusha wino mwano musoja uwa koza. Ghetto ni ma, yo. Die for her. Ali ndango kuchusha ndange fya kufwaya na man kucha. Ghetto.
Maddest beat by the baddest producer.
Ghetto.
Pass beats on the 1-2.
Ghetto.
Ali na njenlo dila. One match of serious. Baboda. Robi. Sinyangwe. I see Chauta, one more dick. Baboda, Yufu, Commander, Jenlo, Sama, Ella, Dick, Mining, Cascavano, Cascun Drive, West Niggas, I see Simo, Nathan, Namimona. Spell a wanna say against I boda. Money only toxic, man of a kuboda.